Chitongole chivunanzwa kutambo za masanyaza cha Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL bavudene bategeza nti bakugenda maso nokuwa bana Uganda obuwereza obujjudde mu kaseera k'ebyokulonda n'okulonda kukunabanga kuwedde kubanga buli kimu bakikola bulungi nnyo naddala kati mu kaseera kano balina bingi bibatereereza okuba bakwasibwa eddimu okuva ku kitongole ekyali kitambuza amasanyalaze mu ggwanga ekya umeme okusinziira ku mwogezi wa UEDCL Jonan Kiza ategeeza Dembe FM mu kwogerako nayo nti enteekateeka tewaliwo yakujja ku masanyalaze wabula okwongera obuweereza obulungi eri bannayuganda Jonan naye agamba bw'ati.
Nimesigala nga tuliwali ndalo okulaba nga tulekawo amasanyalazi oba amasanyalazi gasigalawo n'okusingako nga bwe gabadde kubanga mu wiiki zino ezisembyezi n'ebbiri za December n'eno yennyini mwe tuli tuli mu kugezaako kutereza layini z'amasanyalazi saako n'okuggyako ebintu ebisobola okuba nga biyingira mu layini z'amasanyalazi singa ekitongole kye tugenda kuggalawo era tujja kusigala nga tulawuna ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga okulaba nga amasanyalazi gasigalawo so tewaliwo kujja ku ludda olwaffe abastaffbajja kusigalawo mu buli mbeera
Agebweru wanukuchenda katoni.